Hey, no. Unapokatika ni so. Umeniziba kamdodo. Nishushe chupa mwagilia. Yeah, slow. Taratibu tende slow. Hakuna kuboa ni show. Nishushe chupa mwagilia. Mpaka chini. Waoneshe miuno ya kabatini. Sogea, cheza na mimi. Tunapepea, tuwepea kama twini. Let's go.
Mwagiria. Mwagiria. Don't stop, bring it up. Mwagilia maji kwenye ndo. Chap, leg pop. Lina misheke cholo jogo. Minapenda ukimwagilia mafuta kwenye sufuria. Yote inapotelea. Yani unafurahia. Bado unataka ipatie kitu inataka. Juka likafie kwenye chaka. Yani mambo ya wesha tatata.
Mwagiria.
Bado unataka juka likafie kwenye chaka. Yani mambo ya wesha tatata.
Mwagiria.